Ay, mfika ngibajulukise, kimi belihlala ikhubukile, kimi bajude lusebenzile, sesikithi sonke siphakamile, bangithipha bathe ngibasise, kimi ngeke ngisibayizise, ngibacishe sipho ngisisebenzise, bangalingi ngeke baze bangifice, ngithi yini, mfika ngibajulukise, kimi belihlala ikhubukile, kimi bajude lusebenzile, sesikithi sonke siphakamile, bangithipha bathe ngibasise, kimi ngeke ngisibayizise, bangalingi, ngeke baze bangifice. Sifuye bathini bathini, ubuqaphela namanga baningi. Ebazofuna ezakho impilo, ebahalele yakho impilo. Ayibo, uzwile bathini bathini, udinga isimilo kuze umize. Ebahambile abazamile, imali ebuyibukela ishiye. Ayibo, uzwile bathini bathini, ubuqaphela namanga baningi. Ebazofuna ezakho impilo, ebahalele yakho impilo. Ayibo, uzwile bathini bathini, ngibajulukise, kimi belihlala ikhubukile, kimi bajude lusebenzile, sesikithi sonke siphakamile, bangithipha bathe ngifasise, kimi ngeke ngisibhayizise, ngiyabacisha sipho ngisisebenzise, bangalingi ngeke baze bangifice, ngithi yini, fika ngibajulukise, kimi belihlala ikhubukile, kimi bajude lusebenzile, sesikithi sonke siphakamile, bangithipha bathe ngifasise, kimi ngeke ngisibhayizise, ngiyabacisha sipho sebenzise bangalingi ngeke baze bangifice. Sifule bathini bathini, ubuqaphela namanga maningi. Ebazofuna ezakho impilo, ebahalele yakho impilo. Ayibo, uzwile bathini bathini, udinga isimilo kuze undize. Ebahambile abazamile, imali engoyibukela ishiye. Ayibo, uzwile bathini bathini, enamanga maningi. Ezakho impilo, eyakho impilo. Batini batini, ebuzo mizi, ebahambi abazamini, malengo ibukelishi, ayibo.